Napenda kupenda kuzilika, napenda chicks, napenda tigers, napenda hizo hip six sexes kiwa bam bam. Napenda hii, napenda that, slow but yende chop chop. Napenda hii, napenda that, slow but yende chop chop.
Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Cheki cheki mina we, ah, tuna do the math, eh. Surrender, take over, jo, angusha mabitha, eh. Baby si ubendova, kwanza venye inafa, si ati na chocha, mina penda hikifa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuo. Mina sikia sikia, ni kama ni komandom. Sai ni kozon, mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahari, nitachukua loan. Na kulamba tu pahali, pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui, joni majigani. Nikimaliza, utasema joni ni nani daddy. Hari Krez ule boyo mashinani.
Anpenda nipenda kuzilika, nipenda chicks, nipenda tigers, nipenda hizo hit six sexes kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kudade, ay, ina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, ina dudeda.
Sanapenda kuzi enda, 10 over 10 imiji kenda. Mzabibu ndo agenda, figa ni nane si utapenda. Chora saba, she's a bender. Sita 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 enda, na kupenda ni utakupenda. Maraka tano utani nitenda. For you nile cha mavela, for you nile cha pamela. For you nile cha makwela, uskini komboka itaya hela. Ay, vitu ni tatu, ay, suskize msela. Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni natela.
Anpenda, penda kuzilika, penda chicks, penda tigers. Penda hizo hit six, sexes kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka. Niko hapa kaloleni tukomboka. Mka mejibeba independent na nafoka. Na fikia tuende wapi mindio geresta na donga. Don dada, wada na wadada. Awezi ni kompea na ma MC mafala. Kila flow na seti vitu deadly na sibala. Nkitokia na kapengwa na shanga haga ajab. Tuende basi wapi, luku ni mekladi. Sana kona nani, hizo nza bunwasi. Bas nipe na fasi nkona hospa wafa. Rasi unataka tuende wapi, haya anzisha safari.
Anpenda, anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hit six sexes kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop.
Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Slow, I dare with you. My JJ, wine that thing for me now.